baby.
Oh,
baby.
Skin
I say bandy wewe. Ay, bandy asipe. Sitabaka daina agiwe.
Chocolate.
The hot music.
Sitabaka daina agiwe.
Naka lako mchikonji, nako ndako nkazi monti. Koma zina tela misonzi, izi ndi zomwe zina vote. Ea anali ndi vudo limonzi, erika makondo chila ndi boys. Sikanga kwa niso panga za mozi, kukira uyuyu nari pangosi. Soka ntunda ndi nyanjo ipa atikila konko. Mesa antu agenda wa anamu, pesa Samsung. Ine hi, sinyolita, mama sita, unondipa. Sinyolita, mama sita, unondipa. Anabuela, anapita, aka, diswela ntima. Wina, anabuela, nandi josa, ine mundima. Koma unse, paribe bongelo, mesa unse. Jendandi akazi. Anabuela, anapita, aka, diswela ntima. Wina, anabuela, nandi josa, ine mundima. Koma unse, paribe bongelo, mesa unse. Zima, tela misonzi.
After that in a condas, at this time na swekans. Koma papa and in a verses, kuti akazi was round as the most. Palibeza bola, o cinema ex, cinema yanka, ola limbe text. Zimango koma, aga kala guest, kala muchi konti, bola mpeze festi. Ea bro, fear women. Ama mwela ndi sangala dala, komo sewa ndi njoka mbala. Plani yao kukujela, uche njele ndi samala. Ama mwela ndi sangala dala, komo sewa ndi njoka mbala.
Anabuela, anapita aka, diswela ntima. Wina anabuela, nandi josa, ine mundima. Koma unse, paribe bongelo, mesa unse. Jenda ndi akazi. Anabuela, anapita aka, diswela ntima. Wina anabuela, nandi josa, ine mundima. Koma unse, paribe bongelo, mesa unse. Zima, tela misonzi.
Sorry, I